Tempo da fofi juna bodon da da donga wo wa lo da matan ko yesu a ko lo ambo jo
o histoire wi ga deftere Allah o histoire hali fi piji dubi to bawo ta yimbe aduna be boni a bete goto hakunde mabbe ta yidi Allah inde mako ko noa e Allah wi noha wi yimbe be mi fala nelde nyaawore mawnde si wonaabe tuubi mi nela ndiyam kewdam ga aduna fof barki ko be bonbe wiibe no be tu on tuma Allah halani noha no mo moji lana mawka awa noha fuddi mojinde lanaka e mo halani yimbe toujours fidam ndiyam garoyo jam be joni mo tigi be jalimbo kono be goni to junubaji mabbe tan on tuma waktu o foti Allah wi noha bambe nguma fof e natin to der lanaka bangu debbo e gorko to hakunde kulle fof ga aduna e fof nati to der e dillere maunde wadi ton e on tuma Allah udi damu gangal on tuma ndiyam ari tobi tobi abete e be yimbe to yas lana ka fof huli be lukki to do noha noha udi dam gangal udi dam gangal noha jabi be on tardi ko Allah udi damugal on fot no natude tay mi halani on awa ndiyam dam woni to aduna fof e yimbe fof mayi to ndiyam dam noha e be nguma ko tan dandama to lanaka mabbe be mayani o isuar giudo to deftere Allah ko ha e mijo e hore men e dare yimbe hanbe boni abete awa on andi hono be foti bonde fenande e kampaya e guyali e fijirde mabbe fof awa on andi hono be foti bonde to jikuji mabbe be wadat jalang be kortat wobbe be wadat galadi fi wargol yimbe mabbe toujours e ko junubaji mabbe wodi ndiribe he Allah Allah ko labdo woni bo anyi junubu deftere Allah wi gite Allah labi ha mbo wawta larde junubu e Allah foti pinude junubu nyaawore junubu burat bonde waktu noha yimbe bonbe fof yahat jaygol iblisa hande Allah noddi on ha on gacca junubaji mon Allah wadi lawol ha yimbe fof dandete Allah okri Yesu Christ ha mo may fi enen fof jijam Yesu yaltinama to legal paltindirangal Allah yafanto yimbe sibe gacci junubaji mabbe e sibe gomdini Yesu may fi mabbe Allah udditi damgal gotal ha yimbe fof dandete awa damgal ko Yesu Christ ho fala natude to gal damgal to gol lawol a foti natude to ngol lawol ha dande ti fi nyaawore aroyonde